Higher Melody。Ninajiuliza sana, shule nilienda kashindwa kusoma, sababu sio jinga ni mambo aligoma. Maisha magumu atakula ni noma, mambo ni magumu sana. Wazazi wamechoka hata nguvu hawana, na hapa nyumbani mindiye kijana. Mambo ni magumu japo napambana. Kinachoniuma mimi ni mtu mzima, ile ndani nakosa atashuka. Inanichoma moyoni, inanichoma moyoni. Inafarijika ninaposikia maisha kupanda na kushuka. Japo napata imani, japo napata imani. Hata unajikaza
mdogo, 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 mdogo,
hata sichoki
mdogo, 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 mdogo,
bado napambana
mdogo, 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 mdogo,
hata sichoki
mdogo, 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 mdogo.
Nishapambana kila kona, hata nusla nife. Cha kushangaza wapo wanaotaka niteseke. Nishang'ang'ana kila kona, bado halitete. Siwezi kwa mando wakati, ngoja nitafute. Kama sijapata pesa kwenye mikutano, sina la kusema. Mapenzi ntayona ni kama sinema, okote madeni ya diwana nisema. Inanichanganya sana, wengine wameshiba diwana vitema, wengine hatulali matumbo na uma, ila siyo kesi bado tuko vyema. Kinachoniuma mimi ni mtu mzima, ile ndani nakosa atashuka. Inanichoma moyoni, inanichoma moyoni. Inafarijika ninaposikia maisha kupanda na kushuka. Japo napata imani, japo napata imani. Hata unajikaza
mdogo, 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 mdogo,
hata sichoki
mdogo, 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 mdogo,
bado napambana
mdogo, 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 mdogo,
hata sichoki
mdogo, 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 mdogo.
Inanichoma moyoni, inanichoma moyoni.